Johnny King. Munatero kunkola mu company yagala bugambo bupya mato obulungi bwe batampitangako obuwana gw'oyagala mu kiro munnange nafe mu tulo amazima mwana gwonna naagiza otambula mpuliro nnyonyogera olina engeri gy'otera okwogera ano nkulemirandira jangu tukume ekyoto empewo yasuse no yangu tukume choto oh, oh, oh. Tukume empewo ya suseno yangu tukume mbwe nkulaba gomulungi gwe bali bawese kumwezi nakulindirira nga nkimanyi gwali bomubezi nga nkutegekeddeyo obugambo obukwaniriza ng'omufumbo kuba nkulaba olimu ebirungo osanido zala balungo kyokka tondiko mpulira ntaawa omukwano gwo gwegunjayanya abasooka bandeka mu bitaala babi bandeka nswala jangu tukume ekyoto empewo yasuse no jangu tukume ekyoto empewo yasuse no kabugumu kenfuna ekiro mubigonda gwolipiro nkwagala ebitapya mwana mukiro kuba oli mulungi tuzitwa nsulo nebuuza njo kimeka zenina okulya mumpitekoko hani nkoya erinnya ly'ekikanda bamunatera okunkola mu kampani yagala bugambo bupya mmatu obulungi bwe batampitangako obuwana gw'oyagala mu kiro munnange nafuna otulo mazima mwana gonna naagiza otambula mpuliro nnyonyogera olina engeri gy'otera okwogera anonkulemirana.